Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 12. Ubugorozi mu Bufaransa. Ubuhakanyi bwabereye Ispire n'ubuhamya bwatangiwe i Augsburg byerekanye intambwe yo gutsinda k'ubugorozi mu Budage nyuma y'imyaka y'intambara n'umwijima w'icuraburindi. Abateye iyo ntambwe baje gucika intege, baterwa n'abanzi bafite ubushobozi buremereye, maze ubuprotestani busa n'ubuzimiye burundu. Abantu ibihumbi byinshi batanze ubuzima bwabo, bamena amaraso yabo. Nuko intambara y'abaturage iratangira. Umurimo w'ubuprotestani ugambanirwa n'umwe mu bari bakomeye muri wo, ibikomerezwa n'ibikomangoma bishyikirizwa amaboko y'umwami w'abami, maze babohwa nk'imbata, bazererezwa imidugudu yose. Ariko mu gihe cyo kwishimira iyo ntsinzi, umwami w'abami arahatsindirwa. Yabonye ingabo ze zimucika, maze aza kubona ko akwiriye kwemera imyizerere yari afitiye umugambi wo kurimbura. Yasanze yashyize ubwami bwe mu kaga, umutungo we n'ubuzima bwe mu ngorane, gusa agendereye kurimbura ubuyobe. None dore yabonaga ingabo zishiriye ku rugamba, umutungo w'ukendera, nta mutekano mu turere twose tw'ubwami bwe, kubwo kwivumbagatanya, mu gihe ukwizera yageragezaga kurwanya kwarushagaho gukwira ahantu hose mu bantu. Charles Quint yari yihaye kurwanya ufite ubushobozi bwose. Imana yaravuze iti, umucyo ubeho, ariko umwami w'abami we yashatse ko umwijima ugumaho. Imigambi ye yaratsinzwe, maze abonye ko amaze gusaza kandi ananijwe n'intambara, yegura ku bwami kugira ngo azahambwe mu kigo cy'abihaye Imana. Mu gihugu cy'Ubusuwisi n'icy'Ubudage habayemo ibihe bibi cyane ku bw'ubugorozi. Ubwo mu turere tw'igihugu abantu benshi bemeraga kwizera k'ubugorozi, abandi bikomezaga mu mutwe bakihambira ku myizerere ya kiromani. Akarengane kagirirwaga abemera ukuri niko kabaye intandaro y'intambara mu gihugu cyose. Zwingire n'abo bafatanyaga mu gikorwa cy'ubugorozi bagwa mu ntambara i Capel. Oikolompade acibwa intege n'ako kaga gateye ubwoba, nuko nyuma y'igihe gitarapfa. Ubupapa bwari bunesheje, maze butangira kwigarurira ibyo bwari bwaratakaje ahantu henshi. Ariko uhorana inama zidatsindwa, ntabwo yaretse umurimo we ngo yibagirwe abagaragu be. Ukuboko kwe kwagombaga kubakiza. Yashatse abandi bagaragu be mu bindi bihugu ngo bakomeze umurimo watangiwe. Mu gihugu cy'Ubufaransa, mbere y'uko bumva ibya Luteri nk'umugorozi, igitekerezo cy'ubugorozi cyari kibarimo. Umwe mu batangiye gushyira mu bikorwa ubugorozi ni Lefebvre, umukambwe wari ufite ubumenyi buhanitse, akaba umwarimu mukuru muri kaminuza z'i Paris, akaba yari umuyoboke w'umwizerwa mu itorero. Mu gihe yakoraga ubushakashatsi ku nyandiko za kera, yibanze kuri Bibiliya, maze ayikundisha abanyeshuri kuyiga. Lefebvre yari umuntu wiyeguriye kuvugira abatagatifu, bituma atangira gutegura amateka y'abatagatifu n'abahowe kwizera kwabo nk'uko banditswe mu bitabo by'itorero. Wari umurimo munini, ariko yari yarageze kure cyane mu bushakashatsi, maze mu gihe yasomaga Bibiliya yarushijeho kumutera amatsiko, kuko yabonaga ishobora kumufasha, maze yihatira kuyiga afite uwo mugambi. Aza kuyibonamo abatagatifu ariko badahwanye n'abanditse ku mbonerahamwe y'itorero. Bimaze kumutera ubwoba kandi umurimo yarakurikiranye abonye ko nta kamaro awuvamo, maze yikurikiranira kwiga ijambo ry'Imana, ntiyatinda gutangira kwigisha ubutumwa bw'ukuri ahishuriwe. Mu mwaka w'1512, mbere y'uko Luteri na Zwingire batangira umurimo w'ubugorozi, Lefebvre yaranditse ati, Imana yonyine ku bw'ubuntu bwayo niyitsindishiriza umuntu ngo azabone ubugingo buhoraho. Yibanze ku mabanga yo gucungurwa, maze aravuga ati, mbega uko ingurane yatanzwe itarondoreka, utarigeze acumura yaciriweho iteka, maze umunyabyaha ahabwa umudendezo. Utanga imigisha yemeye kuvumwa, maze uwo muvumo uhindurwamo imigisha. Umutangabugingo yarapfuye, maze abapfuye babaho. Ubwiza bwatwikiriwe n'umwijima, maze utari uzi ikindi kitari ugukorwa n'isoni yambika ubwiza. Mu nyigisho yigishaga zivuga ko umunezero w'agakiza uturuka gusa ku Mana, yavuze nanone ko inshingano y'umuntu ari ukumvira ati, kandi niba uri umubiri wa Kristo wuzuye ubumana, kuko kuzura k'ubumana kuri mu mubiri we. Yemwe, iyaba abantu bose bashoboraga gusobanukirwa ayo mahirwe, bajyaga kwitonda bakaba beza n'abera, kandi ubwiza bw'isi babubona nk'imbura mu maro bagereranyije n'ubwiza buhishwe mu mubiri wabo. Ubwo hari abanyeshuri bamwe bari bategeye amatwi inyigisho za Lefebvre babyitayeho, kandi nibo bajyaga gukomeza uwo murimo w'ibwirizabutumwa nyuma y'igihe iryo jwi rizaba ritakiriho. Umwe muri bo ni Guillaume Fallaire. Yakomokaga mu muryango w'ababyeyi b'inyangamugayo bamwigishije kwemera inyigisho z'itorero kubwo kwizera gusa. Ubwo yivugaga ubwe nk'uko Pawulo yabigenje, yagize ati, nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. Nk'umuyoboke wa Papa Wiringirwa, yari afite umuhati wo kwica abari bo bose batinyutse kuvuga nabi itorero. Yagize ati, nahekenyaga amenyo nk'idubu ryarakaye. Ubwo yavugaga iby'imibereho ye, iyo numva kuvuga ibinyuranyije na papa. Yabaye umuntu udacogora mu gusenga abatagatifu azenguruka mu matorero yose y'i Paris akurikiye Lefebvre, agafasha kuri alitari kandi agataka indabyo n'amashusho y'abatagatifu basengwaga. Ariko ibyo yakoraga ntibyigeze bimuhesha amahoro. Yiyumvagamo kuba umunyacyaha ku buryo nta gikorwa cya penitensiya cyashoboraga kukimukiza. Nuko yumva ayo magambo y'umugorozi nk'ijwi rivuye mu ijuru riti, agakiza gatangirwa ubuntu. Utarigeze acumura yaciriweho iteka, maze umunyacyaha ahabwa umudendezo. Umusaraba wa Kristo wonyine ni we ukingurira umunyabyaha ijuru, kandi ni we ukinga amarembo y'ikuzimu. Guillaume Farrer yakiranye umunezero ubutumwa bwiza. Uko guhinduka kwe kwabaye nk'ukwa Pawulo, maze atera umugongo ububata bw'imigenzo agana umudendezo uhabwa abana b'Imana. Yarahindutse rwose, maze aravuga ati, ahari umutima w'umujinya nk'uw'idubu yarakaye hasimburwa n'umutima woroheje nk'uw'umwana w'intama ufite igikundiro, ubwo yari amaze kuzinuka ubupapa akiyegurira Yesu Kristo. Uko Lefebvre yarushagaho kwamamaza umucyo w'ijuru mu bigishwa be, Guillaume Farrer nawe yari yaratangiye gukora umurimo wa Kristo nk'uko yari yaritangiye gukorera papa. Yagendaga abwiriza ubutumwa mu ruhame. Umuyobozi w'itorero wari umwepiskopi w'i Meaux aza kuzifatanya nabo bidatinze. Abantu bari abanyabwenge bafite impano nyinshi mu by'ubuhanuzi nabo batangira kubwiriza ubutumwa, maze bidatinze haboneka abayoboke benshi baturutse mu nzego zose, uhereye ku baturage bo mu cyaro ukageza ku bikomangoma mu ngoro y'umwami. Margarita Wivalois wari mushiki wa Francisco nawe yemera kwizera kuvuguruye. Umwami nawe ubwe ndetse n'umwamikazi bageze igihe nabo babona ko ubugorozi ari bwiza, ku buryo abagorozi bagize ibyiringiro yuko igihe kigeze ubwo igihugu cyose cy'Ubufaransa cyakira ubutumwa bwiza. Nyamara ibyiringiro byabo ntibyajyaga kuzagerwaho. Igihe cy'akaga n'akarengane cyari gitegereje abigishwa ba Kristo. Icyakora ntabwo bari basobanukiwe n'ibyenda kubaho, kuko byari bibahishwe mu buryo bw'Imana. Agaheka amahoro kaza kubaho kugira ngo bashobore kugira imbaraga zo kwihanganira umugaru wendaga gutera, maze ubugorozi bugira intera ndende. Umwepiskopi w'i Meaux akoresha ubushobozi bwose afite kugira ngo yigishe abihaye Imana na rubanda rwose. Abihaye Imana batakiriye izo nyigisho bagahitamo kwigumira mu byaha, barirukanwa basimbuzwa abantu bitonda b'inyangamugayo. Umwepiskopi yanezezwaga no kubona abantu benshi bisomera ubwabo ijambo ry'Imana. Umugambi we uza kugerwaho bidatinze. Lefebvre atangira gusobanura isezerano rishya mu Gifaransa, mu gihe Bibiliya yasobanuwe na Luteri yasohokaga mu rurimi rw'Ikidage i Wittenberg, nibwo isezerano rishya risobanuye mu Gifaransa ryasohotse i Meaux. Umwepiskopi w'i Meaux ntiyagira ikimubuza kuyohereza mu ntara zose, maze hashize igihe gito gusa abaturage b'i Meaux bose baba bitungiye Bibiliya. Nk'uko abagenzi bishwe n'inyota bagira umunezero mwinshi iyo babonye isoko y'amazi, niko abo bantu bakiriye ubutumwa mvajuru n'ibyishimo bitagira urugero. Ari abahinzi mu mirima yabo, ari abanyabukorikori mu tuzu twabo tw'imirimo, bagiraga igihe bahagarika imirimo buri munsi kugira ngo bige ijambo ry'Imana. Mu mugoroba barangije akazi aho kujya mu runywero, bateraniraga mu rugo rw'umwe muri bo, ubundi bakajya mu rundi kugira ngo bige ijambo ry'Imana, baririmbe kandi basengere hamwe. Muri ako karere haza kugaragara guhinduka gukomeye cyane. Nubwo bari abantu bo mu rwego rwo hasi, abaturage batajijutse cyane kandi bakora imirimo iruhije, ubuntu bw'Imana n'imbaraga mvajuru bihindura imibereho yabo. Bahinduka abantu boroheje, bicisha bugufi kandi batunganye, bigaragaza ingaruka yo guhindurwa n'ijambo ry'Imana kubaryakirana umutima wose. Umucyo w'ubutumwa bwiza wamurikiraga i Meaux ugenda ukwira hose, maze umubare w'abihana ukiyongera buri munsi. Inzego z'ubutegetsi zimara igihe zihungabanijwe n'umwami, kuko yari atagiha agaciro ibitekerezo by'abapadiri, ariko abayobozi bakuru b'ingoma y'i Roma ntibatezuka kugeza ubwo amaherezo bateguye aho batwikira abantu. Umwepiskopi w'i Meaux yibona mu nzitane yo guhitamo umuriro cyangwa kwisubiraho. Nuko ahitamo inzira yoroheje, ariko abari abayoboke ntibasubira inyuma nubwo umuyobozi wabo aguye. Benshi bakomeje kwerekana kwizera kwabo gukomeye mu gihe bashyaga. Mu butwari no gushikama ku kwizera bari bafite, abo bakristu b'umutima woroheje bakomeje kubwira imbaga y'abantu ibihumbi byinshi ukuri kutigeze kuvugwa mu bihe by'amahoro. Ntabwo harimo abantu bakiri bato cyangwa bakeneye gusa muri ako kababaro ko gushinyagurirwa kubwo kwizera Kristo. Mu mazu y'ibitabashwa y'abakomeye n'ingoro z'ibikomangoma, harimo abantu b'Imana bemeye ubutumwa babuha agaciro karuta ubukire bw'isi ndetse n'ubuzima. Abatwara amafarashi bari abantu bubashywe ndetse kuruta umwepiskopi kuko bari ibikomangoma. Nuko Louis uturuka i Berquin yari umwe mu bikomangoma. Yari umuntu w'intwari kandi wubashywe cyane mu bagendaga ku mafarashi. Yakundaga kwiga, agakunda umuco. Umwanditsi yagize ati, imihango y'itorero kwiyiriza ubusa iminsi mikuru za misa ntibikwiriye kurangaza abantu. Nicyo gituma nanga kumva icyo bise ubuyobe. Ariko nk'uko n'abandi byabayeho, ubwo yararikirwaga kwiga Bibiliya yatangajwe no kuyisangamo inyigisho zitari za Papa gusa, ahubwo yasanzemo n'iza Luteri. Kuva ubwo yiyemeza rwose gukora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Umuhanga w'ikirangirire mu Bufaransa, inganzo ye mu kibonezamvugo, ubutwari bwe n'umwete byamurangaga ibwami kuko yari umutoni w'umwami, byerekanaga ko atazabura kuba umugorozi w'igihugu cye. Kandi Theodore Ubeze yavuze ko Berke mu Bufaransa bamubonagamo ishusho ya Luteri, nk'uko nanone babonaga Francisco wa mbere nk'ikindi gikomangoma cy'umwepiskopi wo mu Budage. Ibyegera bya Papa byiyamiraga bivuga ngo ni mubi kurusha Luteri. Yatinywaga cyane n'Abanyaroma bari mu Bufaransa kurusha abapadiri bari mu Budage. Niko kumujugunya mu nzu y'imbohe nk'umuyobe, ariko baza kumurekura ku bw'itegeko ry'umwami. Urugamba rukomeza rutyo imyaka myinshi. Francisco aba hagati y'Abanyaroma n'ubugorozi, maze akagira ibyo yihanganira kandi akagerageza guhosha uburakari bw'abapadiri. Berke afungwa inshuro eshatu zose afungishijwe n'ubutegetsi bw'abepiskopi, ariko akajya afunguzwa n'umwami kuko yamukundiraga ubuhanga bwe n'imico yitunganye, bigatuma atihanganira kumubona arengana azira ubugome bw'abapadiri. Berke yandikiwe inshuro nyinshi n'abamuburira ku bw'akaga kamugeramiye mu Bufaransa, bakamugira inama yo gukurikira abandi bahunze kubwo gushaka umutekano. Uwitwaga Erasme wagiraga amagambo make agahorana amakenga, nubwo yari umuntu w'umunyabwenge yirengagije ibyo guhabwa icyubahiro, yicisha bugufi aharanira kumenya ubutumwa bwiza, maze yandikira Berke ati: "Saba koherezwa gukorera mu mahanga, ukora urugendo mu Budage. Uzi neza Beda na bagenzi be ko ari inzoka zifite imitwe igihumbi, ubusagwe zikabuvundereza impande zose. Abanzi bawe ntibagira ingano, ni benshi. Nubwo umurimo wawe waba mwiza kuruta uwa Yesu Kristo, ntibazakureka bataguciye umutwe. Ntiwiringire cyane ko uri ukundwa n'umwami. Uko byamera kose, ntiwishingikirize ku bumenyi bw'iby'iyobokamana." Ariko ubutwari bwa Berke bwarushagaho kwiyongera uko ibyago byamwibasiraga. Aho gukurikiza inama za Erasme, uwo mugabo w'umunyapolitiki uvuga make, yiyemeza ahubwo kongera umurego mu byo akora. Ntiyibanda gusa mu kwamamaza ubutumwa bw'ukuri, ahubwo akajya yamagana n'amakosa. Yagendaga yerekana ko ubuhakanyi aregwa n'abambari ba Papa, ahubwo abamurega aribo bahakanyi nyakuri. Abanzi be bakomeye bari abibwiraga ko ari abanyabwenge cyane bafite ibyete bihanitse byo muri kaminuza n'abapadiri b'i Sorbonne. Sorbonne ikaba yari intebe nkuru y'ubutegetsi bw'abepiskopi i Paris mu Bufaransa. Berke afata inyandiko z'abo bahanga b'abadokteri, atoranyamo ibitabo 12, yerekana ko ingingo banditsemo zose zinyuranyije na Bibiliya kandi ko ibyo bigaragaza ubuyobe, maze asaba umwami ko abibera umucamanza. Umwami ntiyarakazwa no gushyamiranya ibyo bihangange byo mu mpande zombi, maze ahubwo anezezwa no kubona uburyo bwo gucisha bugufi bari mu ruhande rwa Papa, maze abategeka ko bahamisha Bibiliya iby'umurimo wabo. Aba rero bari bazi neza ko iyo ntwaro itajyaga kugira ikibamarira, kuko gushyira abantu mu nzu z'imbohe, kubagirira nabi no kubatwika nizo ntwaro bari bazi gukoresha. Ubu bw'imirimo yari ihindutse, bibona baguye mu cyobo bibwiraga kurohamo Berke, maze bagize ubwoba bashakashaka uburyo bwose bwo guhunga ibyari bigiye kubabaho. Mu mwanya bagiye kureba babona ishusho ya Bikira Mariya yari ku ruhande rw'inzira yaciwemo kabiri. Habaho uburakari bukomeye mu mudugudu. Abantu benshi bahururiraga kubireba maze berekana akababaro. Yewe n'umwami byaramutangaje kandi biramubabaza cyane. Iyi bibaye impamvu abapadiri bari babonye kugira ngo bihimure ku banzi babo babamarire ku icumu. Bahera ko batangira bagira bati: "Aka ni akagambane gakomeye. Iki ni igikorwa kirwanya itorero, kirwanya igikomangoma, kirwanya amategeko n'umutekano w'ubwami. Amategeko yose ateshejwe agaciro n'abayobozi bakuru bose barasuzugu. Dore ibi byose ni ingaruka z'inyigisho Berke yigisha." Berke yongera gufatwa. Umwami yari mu rugendo atari mu mudugudu w'i Paris, bituma abapadiri bakora ibyo bishakiye nta nkomyi. Umugorozi acirwa urubanza vuba, acirwa urubanza rwo gupfa, kandi kubwo gutinya ko Francisco yabyitambikamo, irangiza ry'urubanza rikorwa bukeye bwaho. Mu masaha ya saa sita, Berke arashorerwa ajyanwa kwicwa, maze abantu batagira ingano bahururira kureba ibigiye kuba, kandi benshi muri bo byarabatangazaga, abandi bibababaje cyane kubona ko ugiye kwicwa yatoranijwe mu miryango y'abantu bakomeye kandi b'intwari mu Bufaransa. Gutangara, akababaro n'urwango byose byari byatentewe ishusho y'abo bantu, ariko hari uwari ufite ishusho nziza rwose igaragaza ko nta kababaro. Ibitekerezo by'uwari ugiye kwicwa byari bitandukanye cyane n'iby'abaje kumureba, we yiyumvagamo amahoro asesuye kubwo kuzurwamo n'Umukiza. Ikimodoka gipfukiranye bamwurije, uburakari bw'abamushoreye, urupfu ruteye isoni rwari rumutegereje, ibyo byose byamuberaga nkaho atabibona. Uriho kandi wapfuye akazuka, akaba ariho ubutazongera gufite iteka ryose, kandi ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu yari kumwe nawe. Mu maso ha Berke hari hatangaje umucyo kubw'amahoro mvajura mwuzuye. Yari yiyambitse umwambaro w'ibirori, umwambaro wa veruru, n'ikote rinyuranyijemo amabara asa n'izahabu. Ubwo yari ajyanywe guhamya kwizera kwe imbere y'umwami w'abami n'imbere y'isi yose, nuko rero nta kantu na gato kajyaga kumutera agahinda ngo kamubuze amahoro n'ibyishimo. Uko abantu benshi bari bamushoreye batambukaga buhoro buhoro muri ayo mayira yuzuwemo n'abahururiye kuza kumureba, rubanda rwatangazwaga no kubona afite amahoro menshi kandi afite indoro nziza igaragaza ibyishimo. Baravuze bati, yimereye nk'umuntu wicaye mu rusengero akaba arimo yitekerereza ibintu byera. Ubwo yari amaze kuboherwa ku nkingi y'umuriro, Berken yagerageje kugira icyo abwira abantu, ariko abapadiri batinya ingaruka yabyo. Basakuza cyane, n'abasirikare bajegeza intwaro zabo kugira ngo urusaku rwabyo rutume ijwi rye ritumvikana. Uko niko mu mwaka w'1529 urwego rw'abanditsi n'abepiskopi ruhanitse mu gihugu cy'Ubufaransa rwatanze urugero rubi kandi ruteye isoni mu baturage. Mu mwaka w'1793 ubwo babuzaga umuntu urimo atwikwa kuvuga amagambo aheruka y'ubuzima bwe. Berken gutyo umubiri we uratwikwa. Inkuru y'urupfu rwe ibabaza benshi mu nshuti z'ubugorozi mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko urugero rwe ntirugomba kwibagirana. Abahamya b'ubutumwa bw'ukuri bagize bati, tugomba kwemera urupfu dufite ibyishimo kandi twerekeje amaso yacu ku buzima bw'ahazaza buzahoraho. Mu gihe cy'akarengane kabereye Imeo, abagabura b'ubugorozi bamaze kubuzwa umudendezo wo kubwiriza bagiye bashaka ahandi. Lefevre agenda nyuma agana mu Budage, na Farera agaruka mu mudugudu we w'ivuko mu burasirazuba bw'Ubufaransa kugira ngo yamamaze ubutumwa bw'ukuri mu baturage bo mu muryango. Inkuru y'ibyari byabereye Imeo yari yakwiriye hose, bituma ubutumwa yabwirizanyaga umwete n'ubwuzu bwakirwa n'abantu benshi bakunze kubwumva. Bidatinze abategetsi bamubuza kubwiriza ndetse bamwirukana mu mudugudu. Nubwo yarabujijwe gukorera ku mugaragaro, yambuka ibibaya n'ibirorero agenda abwiriza mu mazu no mu rugori rw'amatungo, yibera mu mashyamba no mu buvumo bisa no kwihisha by'umukino w'abana. Ubwo Imana yamuteguriraga umurimo ukomeye, yaravuze ati, imisaraba, akarengane, imitego ya Satani bambwiraga ntibyabuze kungeraho, ndetse byangezeho mu buryo bukabije cyane, ngeze aho numva ubwanjye ntakibyihanganiye. Ariko Imana ni umubyeyi, yakomeje kunyongerera imbaraga nari nkeneye. Nk'uko byabaye mu gihe cy'intumwa, akarengane kakomeje gushyira imbere ubutumwa bwiza. Amaze kwirukanwa i Paris n'Imeo, abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Ni muri ubwo buryo ubutumwa bwashoboye kugera mu turere twose twa kure tw'Ubufaransa. Imana yakomeje gutegura abakozi bayo kugira ngo bamamaze inkuru y'agakiza. Mu ishuri rimwe ryo mu Bufaransa habonetse umusore umwe w'umunyabwenge kandi w'umunyamahoro, wagaragaragaho kuyoborwa n'umwuka, afite ubushobozi kandi ubwitonzi bwe bwagaragariraga bose ko ari indakemwa afite kwitanga. Ubuhanga no kwitanga bye byabaye ikintu cyo guhesha ishema iryo shuri, bituma Yohani Karuvini aba umwe mu bantu b'intwari barengeye itorero kandi bashima. Umucyo mvajuru mwinjiramo uhinguranye insika z'ubumenyi bwo mu ishuri n'imigenzo Karuvini yari afungiwemo. Ubwo nibwo yari acyumva inyigisho nshya, maze agera kwibaza iby'igihano cyo gutwikwa n'umuriro kigenerwa abahakanyi. Nyamara ntarakamenya ko nawe yari amaze kugera mu ruhande rw'abahakanyi, kandi ko agiye kwiyumvamo imbaraga imuhatira kurwanya inyigisho za Papa kubw'imyizerere mishya yakiriye. Mubyara we wari warifatanyije n'abagorozi yiberaga i Paris. Abo babyara bombi rero iyo bahuraga baganiraga kenshi iby'ingorane zigeramiye ubukristo. Umuprotestanti witwa Olivetani yagize ati, mu isi hari amadini abiri gusa. Umugabane wa mbere ugizwe n'ibihimbano by'abantu, bivuga ko umuntu yikiza ubwe kubw'imihango n'imirimo myiza. Undi mugabane w'idini ni uwerekanwa na Bibiliya kandi wigisha abantu ko agakiza kabonerwa gusa mu gushaka ubuntu bw'Imana butangwa nta kiguzi. Karuvini avuga amagambo yo kubiyama ati, sinkeneye kumva iby'inyigisho nshya zanyu. Ati, muratekereza ko igihe nabayeho cyose nari mu makosa? Nyamara ibyo biganiro ntibyasigaga ubusa, ahubwo byatumaga agira ibitekerezo adashobora kwivana mu bwe. Ubwo yari wenyine mu cyumba, yatekereje ku magambo yabwiwe na mubyara we, maze yiyumvamo ikidodo cy'uko ari umunyabicumuro, yibona imbere y'umucamanza muziranenge kandi adafite umurengera. Ibyo kurengerwa n'abatagatifu nta gaciro, iby'imirimo myiza, iby'imihango y'idini nta na kimwe gishoboye kumukiza ibyaha bye. Imbere ye habona icyuho no kwiheba by'iteka ryose. Abanyabwenge b'abadokteri mu itorero bagerageza kumuhumuriza ntibyagira icyo bimara, akomeza kubura amahoro, bitabaza kwicuza ibyaha no kumuha penitensiya, ariko ntibyabuza umutima umurega ku Mana. Muri ibyo bihe by'akaga yarimo, Calvin yaje kunyura ahantu ku karubanda ahari hateraniye abantu benshi cyane bashungereye umuntu warimo atwikwa azira ubuhakanyi. Atangazwa cyane n'amahoro yagaragaraga mu maso y'uwo muntu utwikwa. Muri urwo rupfu rw'imburagasani rutewe no gucirwaho iteka n'itorero, yerekanye kwizera gukomeye n'ubutwari. Calvin wari umunyeshuri ukiri muto, yagereranije kwa kwiheba kwe n'umwijima wari umugose umubuza amahwemo, kuko we yari akiri umuyoboke utarasobanukirwa n'ukuri kw'itorero. Yarazi ko abahakanyi b'inyigisho z'i Roma bashingiye ku kwizera Bibiliya, bituma yiyemeza kuyiga kugira ngo abone ibanga rituma abo bantu bahorana umunezero ndetse no mu bihe bikomeye. Yabumbuye igitabo cya Bibiliya abonamo Kristo, maze aravuga ati, "O Data, igitabo cye nicyo cyamaze uburakari bwawe, amaraso ye niyo yankuyeho imyanda yose. Umusaraba we niwo wabambweho gukiranuka kwanjye, urupfu rwe rwarambatuye. Twebwe twatekereje iby'ubupfu gusa byo gukiranirwa, ariko washyize ijambo ryawe imbere yacu nk'itabaza, ukabakaba umutima wanjye kugira ngo nitegereze, maze nange urunuka ikindi cyose cyasimbura agakiza kabonerwa muri Yesu." Calvin yari yarigishijwe kuzaba umupadiri. Mu gihe yari afite imyaka 12, nibwo yatorewe kuba umuyobozi w'itorero rito, kandi umutwe we wari warashyizweho ikimenyetso n'umwepiskopi nk'uko biteganywa muri kanoni z'itorero. Ntiyigeze yezwa cyangwa ngo akore inshingano z'ubupadiri, ariko yari mu muryango w'abihaye Imana, akabarwa muri bo ndetse agahabwa imigisha n'ibyubahiro bihabwa abari muri uwo muryango. Amaze kubona ko atazerezwa ubupadiri, niko kwiyemeza kwiga inyigisho z'amategeko. Imigambi yari afite mbere arayireka, maze yiyemeza kuzegurira ubugingo bwe umurimo w'ivugabutumwa bwiza. Ariko yatinyaga kuvuga ubutumwa ku mugaragaro. Ubusanzwe yari umuntu w'amagambo make, ariko akomeza kumva aremerewe n'umutima umwemeza ko afite inshingano, uko yatekerezaga kuzakomeza kwiga amashuri. Ariko ibitekerezo by'urungano rwe bimurusha uburemere, kuko bavugaga bati, "Ntibyaba ari igitangaza kubona umuntu ukomoka ahantu horoheje azamuka agahabwa icyubahiro gikomeye?" Calvin atangira umurimo atuje. Amagambo ye yari nk'igitonyanga kigwa mu butaka bwumye kikabutotesha. Yari yaravuye i Paris yibereye mu mudugudu w'akarere, aho yumvaga ari mu burinzi bw'igikomangoma Margarita wakundaga ubutumwa bwiza, maze akarinda intumwa icyazihungabanya. Calvin yari akiri umusore muto ugifite imikorere yoroheje idafite ibindi hishe. Atangira umurimo ajya ku nzu ku yindi. Yararikiraga abagize umuryango guteranira hamwe, maze akabumbura Bibiliya akabasobanurira iby'agakiza. Abumvaga ubwo butumwa bw'ukuri bagiraga ubwuzu bwo kubumenyesha abandi, maze ubutumwa bw'umugorozi bukwira imidugudu n'ahazengurutse. Ntaho yahezwaga, haba mu ngo z'abakomeye cyangwa mu tururi tw'abakene, akomeza urugendo rwo gushimangira umusingi w'itorero wagombaga bidatinze kugira abahamya bashikamye b'ubutumwa bwiza. Nyuma y'amezi make agaruka i Paris. Mu itsinda ry'abahanga harimo impaka zidasanzwe ku ngingo batumvikanagaho. Kwiga indimi za kera byari byaratumye Bibiliya yitabwaho, maze abahanga benshi muri bo batari baramenye ubutumwa bwiza bibatera kujya impaka kugeza ubwo bahangana n'abarengeraga inyigisho za Papa. Calvin nubwo yari umuhanga mu by'iyobokamana, yari afite ubutumwa yihariye n'inshingano yagombaga kurangiza abo bandi batari bafite. Ibitekerezo by'abantu byari bidatuje, Calvin abona ko ari igihe cyiza cyo kubamenyesha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu gihe ibyumba byo muri za kaminuza byari byuzuwemo n'urusaku rw'impaka z'iby'iyobokamana, Calvin yagendaga ajya ku nzu ku yindi yigisha abantu Bibiliya akababwira ibya Kristo wabambwe. Kubw'uburinzi bw'Imana, ab'umudugudu wa Paris bongeye kwakira irarikwa ngo bemere ubutumwa bwiza. Irarikwa rya Lefebvre na Fareri ntabwo ryakiriwe, ariko ubutumwa bwagombaga kongera kuvugwa mu bantu bose mu nzego zose z'abatuye uwo murwa munini. Kubw'impamvu za politike, umwami ntabwo yari yarigeze yitabira byuzuye iby'i Roma ngo arwanye ubugorozi. Igikomangoma Margarita yakomeje kugira ibyiringiro ko ubuprotestani amaherezo buzatsinda mu Bufaransa, nuko ashaka kwigisha ibyo kwizera gushya mu murwa w'i Paris. Mu gihe umwami atari ahari, yategetse ko umuvugabutumwa w'umuprotestani abwiriza mu nsengero zo mu mudugudu. Abayobozi b'amatorero babyanze, Margarita amufungurira ingoro y'ibwami, bafata umugabane umwe w'inyubako bawuhinduramo urusengero, maze babwira abantu ko buri munsi ku isaha yumvikanyweho bazajya baza kubwirizwa, kandi abantu bo mu ngeri zose bararikiwe kuza gutega amatwi. Abantu batagira ingano bitabira kuza kumva ibyo bibwirizwa, maze urusengero ruruzura, imiryango yarwo yuzuramo abantu, yemwe n'ahantu hose hashingwa ikirenge huzura abantu bafite inyota yo kumva. Za miliyoni z'abantu zahateraniraga buri munsi. Ibikomangoma, abategetsi, abacamanza, abacuruzi n'abanyabukorikori, maze umwami abimenye, aho kugira ngo ahagarike ibyo biterane, ahubwo ategeka ko bafungurirwa insengero ebyiri zari mu murwa w'i Paris. Nta kindi gihe byigeze bibaho yuko abaturage bakunda ijambo ry'Imana ko kageni. umwuka w'Imana wasaga n'ubamanukira uva mu ijuru. Kwirinda ubutungane, gahunda mu bikorwa byari bisimbuye ubusinzi, kwigenga, impaka n'ubunebwe. Ariko umwepiskopi w'i Roma nta mahoro yari afite. Ubwo umwami yari yanze guhagarika ibibwirizwa, yirara mu baturage maze abatera ubwoba mu buryo bwose, ayobye ibitekerezo bya benshi bidakomeye biha agaciro ibintu by'imigenzo. Abo mu murwa w'i Parisi bakomeza kuba impumyi, bakurikira abashumba b'ibinyoma nk'uko byabaye kuri Yerusalemu. Ntibamenye igihe cyabo cyo gusurwa ngo baha agaciro ibibahesha amahoro. Mu myaka ibiri, ijambo ry'Imana ryigishwa mu murwa mukuru. Nubwo bamwe bakiriye ubutumwa bwiza, abenshi barabwanze rwose. Francisco wa mbere wasaga naho abwihanganira kugira ngo acungure inyungu ze bwite, byabaye ngombwa ko yifatanya n'umwepiskopi. Nuko insengero zongera gufungwa, ibicaniro byo gutwikiraho abantu birubakwa, Karuvini yari akiri i Paris, ategura ibyo kwiga mu bihe bizaza kandi akomeza gusenga no kwamamaza ubutumwa bw'inkuru y'agakiza. Ntibyatinze gukekwa n'abategetsi kuko bafashe umwanzuro bwangu wo kumutwika. Ubwo yibwiraga ko nta kaga kamwugarije yibereye mu mutekano, nibwo umunsi umwe mu nshuti ze yaje yirukanka yisuka mu cyumba cye, maze amuburira ko abasirikare baje kumufata. Uwo mwanya bidatinze baje kumva bakubita cyane ku rugi rwo hanze, ntibari bagifite akanya na gato ko gutinda. Maze bamwe mu nshuti ze bajya gushaka uburyo bwo gutinza abo basirikare, mu gihe abandi bageragezaga kumuhungisha bamunyujije mu idirishya. Amaze kubakira yihutira kuva muri uwo mudugudu, aza kubona ubuhungiro mu rugori rw'inshuti ye, maze Karuvini yambara imyambaro y'uwamucumbikiye, afata isuka ashyira ku rutugu, maze agana iy'amajyepfo aho yabonye ubuhungiro nanone mu karere k'igikomangoma Marigarita. Amara amezi aho hantu arinzwe n'inshuti ze zikomeye kandi akomeza inyigisho ze, ariko yari agifite igishyika ku mutima cyo kuvuga ubutumwa mu Bufaransa, nicyo cyatumye atishimira kuhamara igihe kirekire ntacyo akora. Amaze kubona igihe cy'amahoro kigarutse, agana i Poitiers kuhashaka uburyo yahakorera. Hari kaminuza yamaze kugerwamo n'ibitekerezo bishya. Abantu bo mu nzego zose bihutiraga kujyayo kugira ngo bumve ibibwirizwa by'ubutumwa bw'agakiza. Karuvini ntiyabonye akanya ko kuhabwiriza mu ruhame, nyamara haba mu rugo rw'umucamanza mukuru w'umudugudu, haba mu icumbi yarimo, cyangwa mu busitani aho abantu bateraniye, aho niho yageragezaga kujya abwira abantu ijambo ry'ubugingo ku bashaka kuryumva. Nyuma y'igihe runaka, uko abantu barushagaho kwiyongera, babonye byaba byiza gushaka aho bajya bateranira inyuma y'umudugudu. Niko gushaka ubuvumo bwari mu kibaya kirekire hagati y'imisozi yegeranye, iriho ibitare n'ibiti byinshi, ngo bajye babuteraniramo kuko babonaga ariho haba umutekano. Bajyagayo baturutse mu mudugudu ari bake bake, bagasohokera mu miryango myinshi itandukanye kubwo gutinya gukekwa. Aho hantu niho hitaruye, niho Bibiliya yasomerwaga igasobanurwa. Aho niho abaprotestanti b'Abafaransa bizihije bwa mbere imibereho yabo. Ababwiriza butumwa b'indakemwa bakomotse muri iryo torero rito, bajya kwamamaza ubutumwa bwiza no mu tundi turere. Karuvini agaruka i Paris. Ntiyigeze atakaza ibyiringiro yari afite byo kuzabona abaturage b'igihugu cy'Ubufaransa bemera ubugorozi. Nyamara yaje gusanga imiryango hafi ya yose ifunzwe, kuko kubwiriza ubutumwa byari ukwigerezaho no kugana inzira yo gutwikwa. Karuvini yiyemeza gufata inzira igana mu gihugu cy'Ubudage. Akimara kuva mu Bufaransa, nibwo umugaru wateye mu baprotestanti ku buryo yajya kuhatinda yajyaga guhitanwa n'inkubi y'itsembatsemba yahitanye rubanda rwose. Abagorozi bo mu Bufaransa, mu gihe bifuzaga kubona amajyambere y'ubugorozi mu gihugu nk'uko byari mu Budage no mu Busuwisi, biyemeza kurwanya byimazeyo imigenzo ya Kiromani kugira ngo babakundishe igihugu cyose. Ku bw'izo mpamvu, inyandiko zinenga misa zimanikwa mu ijoro rimwe ahantu hose mu Bufaransa. Ariko icyo gikorwaho kugira ngo kigire ingaruka y'ubugorozi, gihinduka ubugome bukabije ku babikoze bose ndetse no ku nshuti zabo bahuje kwizera k'ubugorozi mu Bufaransa hose. Ibyo bihesha ubupapa inzira yo kugera ku cyo bwashakaga kuva kera. Impamvu yo gutsemba abahakanyi bose nk'abantu bateza impagarara z'akabura rugero kugira ngo umutekano ube muke, babuze igihugu cyose amahoro. Ikiganza kitazwi nyiracyo cyaba se cy'umwanzi w'umugambanyi, cyangwa se kikaba icy'inshuti mbi idatekereza neza, ntawamenye ibyacyo uretse ko ari cyo cyakoze inyandiko yamanitswe ku rugi rw'icyumba cy'umwami. Nuko umwami bimutera ubwoba bwinshi. Iyo nyandiko yaneguraga cyane iby'imigenzo yari imaze igihe kirekire yubahirizwa. Ubundi arakazwa n'uko gutinyuka kungana gutyo kwatumye inyandiko nk'iyi ikora mu jisho umwami isohoka. Muri uko gutangazwa n'ibyo, amara igihe ntacyo ashobora gukora atengurwa, maze uburakari buramwuzura, niko kuvuga amagambo mabi cyane ati: "Ntegetse ko bose bafatwa, abayoboke ba Ruteri bose bakicwa." Itegeko ryari risohotse ibyabo birangiye. Ni ukuvuga ko umwami yari amaze kujya mu ruhande rwa papa bidasubira inyuma. Ingamba zo gufata aba Ruteri bose bari mu mudugudu w'i Paris ziratangira. Umuturage umwe wari umukene afite kwizera kw'abagorozi akaba yari yaramenyereye gutumira abizera mu biterane bya rwihishwa arafatwa. Bamutegeka kwemera icyo bamutegeka niba akunda ubuzima bwe akereka intumwa za papa icumbi rya buri muprotestanti wese utuye muri uwo mudugudu. Maze yumvise icyo bamusabye ko gikomeye kandi giteye ubwoba asubira inyuma. Nyamara kubwo gutinya gutwikwa ageza ubwo yemera kugambanira abavandimwe be. Ubwo yari ashorewe n'abantu benshi barimo abapadiri, abasirikare, abategetsi bwami bagendaga buhoro buhoro batuje muri uwo mudugudu. Byasaga n'igihe cy'urugendo rw'igihe cy'isakaramento nk'igikorwa cyo kurandura ubwigomeke kuri misa byagizwe n'agatsiko k'abaprotestanti. Ariko inyuma y'ibyo hari hihishe umugambi mubisha. Ubwo babaga bageze imbere y'inzu y'umuyoboke wa Ruteri, uwo mugambanyi yabahaga ikimenyetso nta jambo rivuzwe, maze bagahagarara, inzu igaterwa, umuryango wose ugafatwa ukabohwa, bagakomeza gushaka abandi. Nta nzu n'imwe banyuragaho, yaba nto cyangwa nini, n'amashuri makuru yubatse Paris bayinjiragamo. Cyari igihe cyo gutangira kw'akaga gakomeye. Uwo mugabo Morini yateye umudugudu wose guhinda umushyitsi. Abafatwaga bose babicaga urubozo kugeza ubwo habaho itegeko ryo kugabanya ubukana bw'umuriro kugira ngo abo bantu bapfe bababajwe igihe kirekire. Uko byamera kose, abo bantu barindaga bashiramo umwuka arabanesha. Kwihangana kwabo ntikwasubiraga inyuma. Bahoranaga amahoro atagira igitotsi. Ababarenganyaga babonye ko ibyo babakorera ntacyo bibahinduraho, bumva ko aribo batsinzwe. Ibicaniro byari byubatswe mu mpande zose z'umudugudu wa Paris, maze umuriro ugacanwa buri munsi, umugambi wabyo ukabitera ubwoba mu turere twose turimo abahakanyi. Ariko kandi, ubutumwa bwiza ntacyo bwahindukagaho, bwakomezaga kuba ubutumwa bwiza. Icyo cyeretse abatuye Paris bose uko ibitekerezo bishya birema abantu. Nyamara ntihigeze kubaho uruhimbi rwaruta urw'abarenganirizwaga kwizera kwabo. Umunezero babaga bafite mu gihe bajyanywe gutwikwa, ubutwari bari bafite n'uko bifataga mu gushya kwabo, kwirengagiza ibitutsi batukwa, ibyo byose byagezaga ubwo uburakari bw'ababarenganya buhinduka kubagirira impuhwe, urwango bari babafitiye rugahindukamo urukundo, maze bakavugana ubushizi bw'amanga ko bifatanyije n'abavugabutumwa bwiza. Abapadiri, kugira ngo bakongeze uburakari bw'abaturage babugumane, bakomezaga gukwirakwiza inyandiko z'ibirego bikabije bisesereza abaprotestanti. Babaregaga ubugambanyi bwo kwica abagatolika bose, guhirika ubutegetsi no kwica umwami. Nta gihamya na kimwe bari bafite gishyigikira ibyo birego. Ariko ibinyoma nk'ibyo byari byarahanuwe kandi ubuhanuzi bwagombaga gusohora nubwo byari kubw'impamvu zitandukanye. Ubugizi bwa nabi bwakozwe n'abagatolika babugirira abaprotestanti bwabaye imwe mu mpamvu zikomeye zagize ingaruka ku mwami, ku bategetsi no ku baturage mu gihe cy'imyaka myinshi, ingaruka zari zaravuzwe ko zizaba zikomeye, maze ubwo bubi busohozwa n'abapagani bafatanije n'abayoboke ba papa ubwabo. Ntabwo kwaduka k'ubuprotestanti ari byo byateje akaga gakomeye Ubufaransa, ahubwo kuburwanya nibyo byateje ingorane nyuma y'imyaka 300. Kwishishana, ubwoba, byinjiraga mu nzego zose z'abantu. Muri uwo muburo rusange biboneye ukuntu inyigisho za Ruteri zacengiye mu bitekerezo by'abantu bakomeye bazwiho kuba abanyabwenge cyane, bafite ijambo mu bantu kandi bazwiho imico itunganye rwose, imyanya ikomeye mu butegetsi kandi y'icyubahiro buraba yinjiramo bidatinze. Ntibyatindaga rwose kubona ko abantu bagenda bazimira ari abanyabukorikori, abanyacapiro, abahanga, abigisha muri za kaminuza, abanditsi ndetse n'abacuruzi. Abantu 100 menshi bahunga umudugudu wa Paris bahitamo kuva mu gihugu, maze biba kimwe mu bimenyetso by'ibanze yuko bashyigikiye ubugorozi. Abayoboke ba papa barebaga ibibazengurutse bumijwe n'umubare w'abahakanyi wiyongera ku buryo batatekerezaga kandi ari uw'abantu babanaga nabo. Maze uburakari bwabo babutura ku bantu batagira ingano boroheje kuko aribo bari bafiteho ubushobozi. Inzu z'imbohe ziruzura n'ikirere kirahindana ku bw'imyotsi y'umuriro utwika abantu bemeraga ubutumwa bwiza. Francisco wa mbere niwe wahawe icyubahiro cyo kuba yaratangije ivuka ry'inyandiko. Ivuka ry'inyandiko ryatandukanyaga ikinyejana cya 16, maze icyo gihe agiha iryo zina. Yashimishwaga no gutumira mu ngoro ye abantu bose b'abahanga mu kwandika bavuye mu bihugu byose. Kubw'urukundo yakundaga ubumenyi n'urwango yangaga ubujiji no kwishyira hejuru kw'abapadiri, yagombaga byiburaho gato kwihanganira ubugorozi. Ariko kubw'umugambi mubi wo kurandurana n'imizi ubuhakanyi, uwo mukunzi w'inyandiko bizwi cyane yandikisha itegeko rihagarika amazu y'icapiro mu gihugu cy'Ubufaransa cyose. Francisco wa mbere ni umwe mu ngero nyinshi zanditswe zerekana ko mu mateka umuco wo gukunda ubuhanga atari ikintu gishobora guhagarika kutihanganirana no kurenganya abayoboke b'amadini. Mu muhango wemewe n'amategeko wabereye mu ruhame, Ubufaransa bwagombaga kwizihiza irandurwa ry'ubuprotestanti. Abapadiri bemeza ko uko guhangara kugomera ijuru no kunegura misa bigomba kwezwa n'amaraso kandi ku mwami mu izina ry'abaturage be atanga igihano cyo kwica abo bantu ku karubanda. Ku munsi wa 21 Mutarama mu 1535 niwo munsi washyiriweho kwizihiza ubwo bwicanyi bw'akabura rugero. Ubwoba budafite ishingiro bwashyizwe mu baturage babateza urwangano rushingiye ku ishyaka ryo gukunda igihugu. Umurwa wa Paris winjirwamo n'abantu bavuye imihanda yose. Uwo munsi wagombaga gutangizwa n'urugendo rw'umwiyereko. Muri urwo rugendo, amazu yamanitsweho amabendera mu buryo bw'icyunamo. Ahantu hamwe na hamwe hari hubatswe igicaniro, kandi kuri buri muryango hari urumuri rwizihiza isakaramento ritagatifu. Urwo rugendo rw'umwiyereko rutangirira ku ngoro y'umwami mu bucyacya bw'uwo munsi. Ubwo habanza abatwaye imisaraba n'amabendera by'amaparuwasi, hakurikiraho abakungu bo mu mudugudu bagenda babangikanye babiri babiri kandi batwaye imuri zaka. Abayobozi bane bibanze mu rwego rw'itorero bakurikiraho, bose bambaye imyambaro yabo y'icyubahiro. Bakurikirwa n'igikongote cy'abantu benshi cyane bo mu idini. Ku mwanya uheruka, hakurikiraho abagendera ku mafarashi bakikijwe n'ababahagarariye bambaye imyambaro irabagirana, abo ni ibikomangoma by'abepiskopi bambaye imyambaro itatsweho amabuye y'agaciro kandi irabagirana. Ukaristiya yari itwawe ku rubaho rushashagirana ruhetswe n'ibikomangoma bine by'umwimerere. Nyuma yabo bakurikirwa n'umwami yambaye ikamba n'umwambaro wa cyami, umutwe uriho ubusa, acuritse amaso kandi atwaye mu maboko ye urumuri rwaka. Umwami w'Ubufaransa nuko yakoraga penitensiya ku karubanda. Imbere ya buri gicaniro yarapfukamaga mu buryo bwo gutanga icyubahiro bidatewe n'ibyaha byahindanyije umutima we cyangwa amaraso y'inzirakarengane yahindanyije ibiganza bye, ahubwo ari kubw'icyaha njyana muntu gihamya abantu batinyutse gutuka misa. Nyuma akurikirwa n'umwamikazi n'abakomeye bo mu butegetsi. Nabo bagendaga babangikanye babiri babiri, buri wese atwaye urumuri rwaka. Hakurikijwe gahunda y'ibikorwa by'uwo munsi, umwami yagombaga gutangiza ijambo abwira abakomeye bose bo mu bwami bwe muri icyo cyumba kinini mu ngoro y'abepiskopi. Atambuka imbere yabo ashenguwe n'umubabaro, maze avuga amagambo akomeye aciraho iteka icyaha, ubugome bwatumye igihugu cyose kigwa mu mubabaro nk'abapfushije. Yitabaza abayoboke be bose kumufasha kurwanya ubuhakanyi bwugarije gusenya Ubufaransa. Arababwira ati, "Mw'abantu mwe, mu gihe cyose ndi umwami wanyu, ndamutse menye by'ukuri umuntu waba yaramaze kugerwaho n'izo ngeso, namubaha mukamuca umutwe. Ikiruta ibyo, ndamutse menye ko ari umwana wanjye nawe wamaze kwandura, sinamubahisha. Nawe namubaha akaba igitambo." Kubw'intimba yari mu mutima we, ijwi rye ryahindaga umushyitsi, maze iteraniro ryose ribogoza amarira, batera hejuru mu ntera imwe bati, "Turifuza kubaho kandi tukazapfira mu itorero Gatolika." Igihugu cyari cyaranze umucyo w'ubutumwa bwiza, kiba cyinjijwe mu mwijima w'icuraburindi. Ubuntu bw'Imana bukiza abantu bose, bwarerekanywe. Ariko Ubufaransa bumaze kubona imbaraga zabwo n'ubutungane bwabwo, nyuma y'aho abantu benshi bamariye gukururwa n'ubwiza bwe, imidugudu yose ikamurikirwa n'umucyo, Ubufaransa bwo bwitereye agati mu ryinyo buhitamo umwijima bwanga umucyo. Abafaransa basubije inyuma impano y'ijuru yabohererejwe, bahitamo kwita ikibi cyiza, icyiza bakita ikibi, none dore bugiye gusarura ingaruka zo guhitamo kwabo kubi. Nanone nubwo bibeshya bibwira ko bakora ibihwanye n'ubushake bw'Imana bakarenganya ubwoko bw'Imana, imigenzereze y'ishyaka ryabo bibwira ko ari ryiza ntibagira intungane. Bazibukiriye umucyo babyitumye kandi ari wo wajyaga kubakiza ukababuza kwiyandurisha amaraso y'abana babo. Imvugo y'amagambo y'indahiro yo kurandura ubuhakanyi itangirizwa imbere ya katedrali nkuraho, nyuma y'ibinyejana bitatu ikigirwamana cy'ubwenge cyagombaga gusingizwa n'igihugu cyamaze gucura igihunya, cyagombaga gusingizwa n'igihugu cyamaze gucura igihu mu kumenya Imana nyakuri. Urugendo rw'umwiyereko rurakomeza, abahagarariye Ubufaransa bari bagiye gutangira gushyira mu bikorwa ibyo bari bamaze kurahirira. Bagitangira urugendo rwo gutaha, mu nzira aho bari baciye hari hamaze gushingwa ibiti byo kumanikaho abahakanyi, kandi hari hafashwe umugambi wo kugira ngo batwikwe mu gihe umwami ari bube ari hafi kuhagera kugira ngo yirebere ku mugaragaro iryo shyano. Amahano yakorewe abo bahamya b'ubutumwa bwiza ntawayavuga ngo ayamareyo, kuko bagiriwe ibyamfura mbi bishengura imitima y'ababyumva. Ariko ababikorerwaga barabyihanganiye, ntibareka kwizera kwabo. Umwe muri bo ubwo bamuhatiraga kwisubiraho yarabasubije ati, "Nizera gusa ibyo abahanuzi n'abakurambere bigishije kera, kandi abatagatifu bose bizeye. Kwizera kwanjye kuri mu Mana kuzamfasha kwihanganira imbaraga z'ikuzimu." Abari muri urwo rugendo bagendaga bahagarara buri gihe uko bagezaho biciraga abantu. bageze mu iteraniro ry'urugendo ahagana ingoro y'umwami, iteraniro ryose rirasandara, umwami n'ibyegera bye baratandukana banejejwe n'ibyo bagezeho kuri uwo munsi, kandi basezerana ko bazakomeza igikorwa batangiye kugeza ubwo batsemba rwose abahakanyi bose. Ubutumwa bw'amahoro Ubufaransa bwari bwarahakanye koko bwagombaga kurandurwa, kandi ingaruka zagombaga kuba mbi cyane. Ku munsi wa 21 Mutarama mu 1793, imyaka 200 umunsi ku wundi nyuma y'uko Ubufaransa bwiyemeje kwishora mu gikorwa cyo kurenganya abagorozi, urundi rugendo rw'umwiyereko rufite umugambi utandukanye n'uwa mbere rwaciye mu murwa wa Paris. Nanone umwami niwe wari ugenderewe kwerekwa. Nanone humvikanaga amajwi menshi n'induru, nanone mambo z'inkorashyano zirashingwa, kandi nanone mu mahenuka y'umunsi habaho kwicwa kw'abantu. Umwami Ludoviko wa 16 yari mu maboko y'abarinzi ba gereza n'abashinzwe kumwica, ajyanwa ku mbaraga aho bashyira baciriwe urwo gupfa kugeza ubw'intorezo ityaye yamutemeshejwe umutwe utembagara ku mutandiko. Ariko umwami si we wenyine wahitanywe n'ako kaga. Hafi y'aho hantu abantu 2,800 bamariwe ku icumu mu gihe cy'ubwicanyi n'iterabwoba. Ubugorozi bwari bwarahishuriye isi Bibiliya maze yerekana amahame y'amategeko y'Imana acengezwa mu bantu. Urukundo rw'Imana rutarondoreka rwari rwarahishuriye abantu imico n'amahame by'ijuru. Imana yari yaragize iti, nuko mujye muyitondera muyumve, kuko ari bwo bwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga. Uzumva ayo mategeko yose azavuga ati, nukuri iri shyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Igihe Ubufaransa bwangaga impano buhawe n'Imana bwashimangiraga umuzi w'ubwigomeke no kurimbuka, kandi abategetsi bajyaga gukurikiraho bagombaga kugerwaho n'ingaruka zibabaje zo kwivovoterwa n'iterabwoba. Igihe cyari gishize ari kirekire mbere y'uko imbarutso y'akarengane itangira, umugabo w'intwari Farere yahatiwe guhunga igihugu cyamubyaye. Yagiye mu gihugu cy'Ubusuwisi ahakorera imirimo yasubukuraga ibyo Zwingli yakoze afasha kwerekeza abantu ku bugorozi. Imyaka y'iheruka yari agiye kuyirangiriza muri icyo gihugu, nyamara akomeza gusubiza amaso inyuma afasha abantu gufata icyemezo cy'ubugorozi mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gihe cy'imyaka ya mbere cy'ubuhanuzi yagerageje guteza imbere ubugorozi mu gihugu cye. Yakoresheje igihe kirekire mu ibwirizabutumwa hafi y'umupaka, aho yakurikiranaga cyane amakimbirane yari mu gihugu hagati, kandi akajya yohereza ubutumwa bwo gukomeza no kugira inama bagenzi be. Afashijwe n'izindi mpunzi nka we, inyandiko z'ubugorozi zari mu rurimi rw'Ikidage yazisobanuraga mu Gifaransa, maze nyinshi zishyirwa mu icapiro mu gihe kimwe na Bibiliya, maze ababwiririsha ubutumwa ibitabo bagakwirakwiza izo nyandiko mu gihugu cyose. Babigurishaga igiciro gito cyane ku buryo akanyungu bakuragamo kabafashaga gusa mu kubona uburyo bwo gukomeza gukora. Farera atangira umurimo we mu Busuwisi yiyambitse umwambaro w'umwarimu woroheje cyane, yerekeza mu Karorero ka kure aho yatangiriye kwigisha abana. Nyuma y'inyigisho zisanzwe zigenewe abana, yiringiraga ko azashobora kugera no ku babyeyi yakoresheje abana. Muri ubwo buryo habonetse bidatinze abemera, ariko abapadiri babimenye ntibyatinze babikoma mu nkokora bakoresha abaturage babaswe n'imigenzo barabyanga. Abapadiri bababwiye ngo buriya si ubutumwa bwa Kristo, kuko inyigisho ze ntizizana amahoro ahubwo ziteza intambara. Nk'uko byari bimeze kubigishwa be ba mbere, iyo yarenganirizwaga ahantu hamwe yahungiraga ahandi. Yavaga mu Kirorero akajya mu kindi, mu mudugudu akajya mu wundi, agendesha amaguru yicwa n'inzara n'imbeho n'umunaniro. Aho yajyaga hose ubuzima bwe bwari mu kaga. Yabwiririzaga mu masoko, mu nsengero, ndetse rimwe na rimwe akabwiririza ku ruhimbi muri za katedrali. Kenshi na kenshi ibibwirizwa bye byacibwagamo n'urusaku rw'abantu no kumuseka. Habaga ubwo ahutazwa ku ruhimbi, ubundi agasanga urusengero rurimo ubusa nta bantu baje kumwumva. Inshuro nyinshi yagiye afatwa n'abaturage bakamukubita kugeza ubwo yenda kuvamo umwuka. Nubwo yanzwe kenshi, ntibyamubuzaga kugaruka aho yagiriwe nabi afite kwihangana, akitegereza imidugudu n'ibirorero byahoze ari ibihome by'ubupapa, abibwirizamo ubutumwa kimwe kimwe. Paruwasi imwe aho yari yaratangiriye umurimo w'ibwirizabutumwa ntibatinze kwemera ubugorozi. Umudugudu w'Imorati n'uwa Neuchateli, abaturage baho bitandukanije n'imigenzo ya Kiromani maze bakura ibigirwamana by'amashusho mu nsengero zabo. Farere yifuje kuva kera kuzamura ibendera ry'ubugorozi mu murwa i Geneve. Yibwiraga ko umudugudu uramutse ubwirijwe waba ihuriro ry'ubugorozi mu Bufaransa, mu Busuwisi no mu Butaliyani. Ubwo yarebaga icyo gitekerezo, yakoze uko ashoboye kose ku buryo imidugudu myinshi n'ibirorero bihakikije byahindutse abaprotestani. Hanyuma aza kujya i Geneve aherekejwe n'umuntu umwe, ariko ntibyamushobokeye kuhabwiriza ibibwirizwa birenze 2 gusa. Abapadiri bagerageje kumuteza ubutegetsi ngo bumufatire ibyemezo ariko bibi by'ubusa bamushyikiriza inama nkuru y'abepiskopi bitwaje imbunda zihishe mu makanzu yabo kuko bari biyemeje kumwica. Hanze abantu bari barakaye bivumbagatanya bitwaje inkoni n'inkota ngo baze kumuca umutwe aramutse agerageje gucika, ariko abacamanza bari bahari n'abasirikare baramukiza. Bibaye mu gitondo kare baramuherekezana mugenzi we babajyana ku rundi ruhande rw'ikiyaga ahantu hari umutekano. Nguko uko byamugendekeye ubwo yatangiraga igikorwa cya mbere cy'ibwiriza butumwa i Geneve. Imana itoranya igikoresho cyoroheje kugira ngo ibagerageze. Umusore umwe wari ufite ishusho isuzuguritse yoherejweyo yakirwa nabi na babandi bavugaga ko ari inshuti z'ubugorozi. Uwo musore yajyaga gushobora iki nyuma y'uko Farera aterwa sentire? Umusore utari ufite ubutwari nk'ubwe, utari inararibonye ngo abe yaraciye mu magorwa menshi, yajyaga gushobora ate ibitarashobokeye uwari umurushije imbaraga wageze ubwo ahunga? Si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Uwo musore witwaga Froma atangira umurimo we nk'umwarimu w'ishuri, kandi inyigisho z'ukuri yigishaga abana zasubirwagamo imuhira n'abana. Bidatinze ababyeyi bagira ubwuzu bwo kujya ku ishuri kwiyumvira ubwabo busobanuro yatangaga bwa Bibiliya, ku buryo icyumba cy'ishuri cyuzurwagamo n'abantu benshi baje kumwumva. Isezerano rishya n'izindi nyandiko bitangirwa ubuntu kandi bigera ku bantu benshi batajyaga gutinyuka kujya gutega amatwi ku mugaragaro izo nyigisho nshya. Nyamara hashize igihe gito gusa, Froma nawe yarahunze, ariko inyigisho yaramaze kugeza mu bitekerezo by'abantu zirakomeza. Ubugorozi bushimangirwa i Geneve bukomeza kujya mbere. Ababwiriza baza kuzahagaruka, kandi kubw'imirimo yabo, uburyo bwo gusenga bwa giprotestanti bushinga imizi i Geneve. Umudugudu wari usigaye urimo abantu bemeye inyigisho z'ubugorozi. Karuvin amaze kunyura muri rwinshi n'amagorwa agaruka imuhira. Uko kugaruka gusura bwa nyuma umudugudu yavukiyemo yajyaga ahitwa Ibale. Icyo gihe nibwo mu nzira agenda yakubitanye n'ingabo z'umwami Charles le Quint, bituma afata indi nzira ntiyanyura i Geneve nk'uko yari yabiteganyije. Fareri muri uwo mudugudu yahamenyeye ko Imana ifite amaboko. Nubwo Geneve yari yaremeye kwizera ko ubugorozi hari hakiri intera ndende mu bigomba gukorwa, kwiyegurira Imana aho kwitirirwa ibya paruwasi ahubwo ni igikorwa cya buri muntu ku giti cye. Guhinduka bigomba kuba mu mutima uhana biturutse ku mbaraga z'umwuka wera, ntabwo rwose ari kubw'amategeko yashyizweho n'abategetsi. Nubwo abaturage b'i Geneve bari banze ubuyobozi bw'i Roma, ntibari bafite umugambi wo kwihutira kureka imico idatunganye yagiye iranga ubutegetsi bwayo. Ntibyari byoroshye gushyiraho amahame y'ivugabutumwa bwiza bahereye aho kugira ngo bategurire abo bantu gukora umurimo Imana yari bahamagariye. Fareri yari yiringiye ko Karuvin yaba umugabo washobora gufatanya mu murimo. Niko kurahira mu izina ry'Imana n'ijwi rishikamye nk'umusore w'umubwirizabutumwa uzakora i Geneve, Karuvin bimutera ubwoba asubira inyuma. Yari umuntu uvuga make wishakira amahoro, bityo rero icyamusabaga kugirana imibonano n'abanyamahane nk'abantu b'i Geneve bindakoreka byamuteye ubwoba ahinda umushyitsi. Intege nke z'ubuzima bwe zongeweho n'akamenyero ko kwiga byamuteraga kwishakira kuba wenyine. Ubwo yiringiraga ko azashobora gukorera neza ubugorozi akoresheje gusinyandiko, yifuzaga kuba yabona ahantu yiherera hatuje aho yashobora kwibera mu nyigisho ze maze akandikira amatorero no kuyakomeza. Ariko amagambo meza yavuzwe na Fareri yayumvise nk'umuhamagaro mvajuru, maze yumva bitamushobokera guhakana. Yaravuze ati, ikiganza cy'Imana kiramburiwe mu ijuru kimurambikweho kandi kimushyire mu mwanya ukwiye yatinyaga kuvamo. Icyo gihe ijuru ry'ibicu by'umukara ryari ryijimye ubuprotestani. Umugambi wa papa wo guca abantu b'i Geneve mu itorero wari uhari, kandi ibihugu bikomeye byari byiteguye gusenya uwo mudugudu. Byajyaga gushoboka bite ko abantu b'i Geneve bigomeka kuri papa ufite ubushobozi bwo gutegeka abami n'abami b'abandi bami kandi bamwubaha bakamupfukamira? Ako kadugudu gato kajyaga gutsinda gati ingabo zikomeye zanesheje amahanga yose muri icyo gihe. Mu bakristu bose, abaprotestanti nibo bari bugarijwe n'abanzi bakomeye. Intambwe za mbere zo gutsinda k'ubugorozi zari zaratewe. Ubwo rero ubupapa bwarimo bwegeranya imbaraga zose biringiye kubuhonyora burundu. Iyo niyo mpamvu yateye umuryango w'abajezuwiti uremwa. Nibo bari abicanyi ba ruharwa, nta mutima uhana, kandi bari abayoboke ba papa mu rwego ruhanitse. Nta sano n'ikintu cyose cy'isi, ari abantu cyangwa ibintu, gukunda ntikwababagamo, umutimanama wari waranizwe, nta tegeko rindi na rimwe bubahaga uretse iryo, kandi bakihatira kuriha imbaraga. Ubutumwa bwa Kristo bwari bwarakomeje ababuyobotse bubageza ku rwego rwo guhangana n'akaga no kwihanganira umubabaro, imibereho, inzara, uburibwe n'ubukene, kwerereza umucyo w'ijambo ry'ukuri haba mu mazu y'imbohe, mu gutotezwa no gutwikwa. Mu mugambi wo kurwanya izo mbaraga, ubujezuwite bwigishaga abigishwa babwo ibyatuma bakabya mu kwizera bikabashoboza kwihanganira ibyago byose no kurwanya imbaraga yose y'ukuri kunyuranyije n'intwaro zabo. Uburyo bwose bukoreshejwe bari babwemerewe. Kuri bo nta gicumuro kiruta ikindi, cyangwa kwica neza cyangwa nabi, kwiringirana cyangwa guhemukirana, kwihinduranya cyangwa kwerekana ububi. Basaga n'abarazwa ubukene buri wese no kubaho mu butindi iteka, umugambi wabo ukaba ari uwo gushakashaka kwirundiraho ubukungu n'icyubahiro nk'uko bari babitegetswe kugira ngo babone uburyo bwo guhirika ubuprotestanti maze bashimangira imbaraga z'ubutegetsi bwa Papa. Iyo wababonaga, bari bafite ishusho yo kwera, basura inzu z'imbohe, basura ibigo by'ubuvuzi, bita ku barwayi n'abakene, berekana ko batagikunda iby'isi, maze bakitwaza izina rya Yesu wagendaga hirya no hino akora ibyiza gusa. Ariko muri iyo shusho y'inyuma yo kwera, hari hihishe imigambi mibisha y'ubwicanyi. Ihame ry'ingenzi bagenderagaho ni uko umusozo mwiza iyo ugezweho, inzira zanyuzwemo ntizitabwaho. Dukurikije amategeko yabo, kubeshya, kurahira ibinyoma, kwica, ntibyari ibyaha byo kubabarirwa gusa, ahubwo byari bitegetswe gukorwa mu gihe cyose bifitiye itorero inyungu. Mu buryo bwinshi bwo kwiyoberanya, abajezuwite bakoraga uko bashoboye bagacengera mu myanya y'ubutegetsi kugeza no ku bajyanama b'umwami kugira ngo bamukoreshe muri politiki y'ibihugu. Bigiraga abagaragu kugira ngo babone uko baneka bashebuja. Bubaka amashuri akomeye agenewe abana b'ibikomangoma n'abakomeye, amashuri y'abana ba rubanda rwa Giseseka, maze bagatoza abana b'abaprotestanti kubahiriza imigenzo y'ubupapa. Bakoreshaga uburyo bwose bwo gushitura abantu mu materaniro yo gusenga kugira ngo barindagize ibitekerezo, maze muri ubwo buryo umudendezo ababyeyi bari baraharaniye bakemera no kuvushwa amaraso uhindurwa ubusa n'abana babo. Abajezuwite barushaho kwiyongera vuba vuba mu Burayi bwose, kandi aho bajyaga hose wabonaga ubupapa bubyukurutse. Kubwo kubaha ubushobozi burushijeho gukomera, Papa yanditse itegeko rishyiraho ubucamanza. Nubwo muri rusange ubwo bucamanza bwatezaga ingorane nyinshi mu bihugu by'ubugatolika, urwo rukiko rubi cyane rwongera kubaho bitewe n'amahame gatolika. Maze ubwicanyi bukabije bugendereye gushyigikira iryo tegeko risohotse uwo munsi bwongera kubaho muri za kasho. Mu bihugu byinshi abantu bihumbagiza bakuwe mu myanya y'icyubahiro mu bihugu kandi bubashywe na rubanda nk'abantu b'inyangamugayo, ibikomangoma, abize baminuje, abacuruzi mu nzego zo hejuru, abantu bakunda rwose igihugu, abanyabwenge, abashumba b'indahemuka, abanyabukorikori bafite impano zitangaje n'abandi bose bashirira ku icumu abaciye mu myanya y'intoki bahungira mu mahanga. Izo nizo nzira Roma yakoresheje kugira ngo izimye umucyo w'ubugorozi, ikure Bibiliya mu bantu, maze ishinga umuzi yongera ubujiji n'imigenzo mu bihe by'imyaka yo hagati. Ariko kubw'imigisha y'Imana no kwitangira umurimo kw'abantu b'inyangamugayo, Umukiza yahamagariye gusimbura Luteri, ubuprotestanti ntiburagasenyuka burundu. Ntiyashatse kwizigamira imbaraga zose ngo akize ibikomangoma. Ibihugu bito, ibihugu bigara ariko byoroheje, yabikozemo umurimo. Ariko Geneve ntoya cyane, izengurutswe n'abanzi bakomeye, baramugambanira ngo atabaho. Igihugu cy'Ubuholandi kihishe inyuma y'imisozi y'inyanja y'amajyaruguru, kiri mu gahinda gatejwe n'ububata bw'abesipanyoro, mu gihe igihugu kinini kandi gikomeye aricyo Suwede cyafashije ubugorozi gutsinda. Calvin akora mu mudugudu w'i Geneve imyaka igera kuri 30, abanza kuhahanga itorero ryemera ubutungane bw'ubuyobozi bwa Bibiliya, akomeza guteza imbere ubugorozi mu bindi bihugu by'Uburayi. Mu murimo we nk'umukuru w'icyo gikorwa, ntiyabuze kugira ibyo agawa cyangwa ngo inyigisho ze zibure mikosa, ariko akomeza gukora mu buryo buteza imbere umurimo w'ivugabutumwa bw'ukuri bwari bufite umwanya mukuru mu gihe kidasanzwe, ashyigikiye amatorero yemera ubugorozi kugira ngo agire ubutungane, kwicisha bugufi ahantu harangwaga ubusanzwe no kwiyemera n'indi mico y'ubuhenebere kubera inyigisho z'i Roma. Ibitabo n'abakozi bagiye boherezwa bavuye i Geneve kugira ngo bamamaze inyigisho z'ubugorozi. Uko niko abarenganye mu bihugu byose babaga bategereje amabwiriza, inama n'inkunga mu bitekerezo. Umudugudu wa Karuvini uhinduka ubuhungiro bw'abayobotse ubugorozi mu turere tw'Uburayi bw'Iburengerazuba kuko bari batotejwe. Imyaka yabaye myinshi, hagaragara imbabare zihunga ako kaga ko kurenganywa, bakaza ku marembo y'i Geneve. Babaga bashonje, bakomeretse, ntaho kwikinga, nta muryango, maze bakakiranwa impuhwe, bakitabwaho, ubwo bakaba babonye ikindi gihugu kubw'imico yabo myiza, ubumenyi bwabo n'impano, bigahindukirira abaturage bose b'uwo mudugudu imigisha. Abenshi mu bahabwaga ubuhungiro i Geneve bagiye basubira mu bihugu byabo nyuma bitinze kugira ngo barwanye igitugu cy'Abaromani. Yohani Knox, umugorozi ukomeye w'Ikose, umubare munini w'abakomokaga mu Bwongereza, abaprotestanti bo muri Hollande n'abahugeno b'Abafaransa bamurikishije itabaza ry'ubutumwa bwiza bakuye i Geneve ngo ritamurure umwijima wari mu bihugu byabo.